If you namjua video boy wewe, Baba JJ.
Oh mama, tawile, lupezi mume panda, tawile, pokutwa majini, tawile. Oh mama, tawile.
Subiani makata, maimuna kashaja, sharubati meshenda.
Habari za wana viupe, habari za mtoka ako.
Toka majanga na isi na shughuli wana wanga ndo maana nimekuja kwako mganga unipigie manyanga
wanakuchikitula
Nataka kugombanisha watu we mganga we
Shupaste
Nataka kamuwe mama we mganga we
Chaku
Nataka bigane na baba we mganga we
Akwengi
Mbona nagombanisha ndugu we mganga we
Okay Ula ula msapa bele nyemi ya kamiga tuja filibo ulembe Watoto wabijo na tali ya tali ya tali We mama toni lile Mitoto ya mungu he eh? Aleto mkonyani bindaru we shibaba Guruma zota wena We mganga tuji kwa kotena we mganga tapeji Unataka kukumala chisika chumbai Ulitaka tukupe pesa we hapa kwa tumefei Mganga gani unapiga lami na bicha sinke Masicheza kama hacha we pele Ona kama hacha we nyuma Panaku kama hacha we pele Wauni kama hacha we nyuma
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.